못함이구요. 마야 nokugcotshwa kwabo nokuba namandla kwabo akubenzi bafaneleke ukuthi bakhelwe amadokodo kanye naye antoko igama lenkosi because into ilahleka xa ngenxa yogqobo omfundisi that we honor so much and the grace that is upon a man of God selusidida singasaboni noma uJesu noma umfundisi wethu omkhulu alibonga igama lenkosi amazulu aphendula ngenkazimulo uma besentabeni sebethi asibakhela amadokodo kanye na
Thank you.